wataokolewa tu. Wataokolewa japo mateso ni mengi yao watu wenye haki kamwe hawataangamia wataokolewa tu
wataokolewa wataokolewa waliomwamini Yesu wataokolewa
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 Watainuliwa Mungu wetu mwaminifu huwainua wanyonge sipe moyo Yesu yuko atakuinua
Barikiwa
tu.